Shanana Brez, Roxy, Cisco, then I'm with this family present. Chisanko Chilindi, Chisanko Chilindi, Santa Zapatuka Penaza Kumamba, Chisanko Chilindi, Chisanko Chilindi, Chisanko Chilindi, Santa Zapatuka Penaza Kumamba, Chisanko Chilindi. Sokonde ntima kusiana poti za uzimu saka kamizana ukoza kusanka sapatiko aliyese azikwada mapasi yako tutikuli Yehova kuiwa linaro zitudo za satana mutu zungu zilatu uzikani zile kawili katatu Yesu akazabwela moyo ukate na kuti weke Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka sapatiko apena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe. Satana ndi wakuda ndi mfulu fute chito zake sisi ngandi pulu mute tatanka Yesu ndani waziwa nda sotatapa nkowoka anka waziwa nda Yesu ndi bwana mlonda satana ndi Yesu sanga ndi kunde tima satana kwela kwa Yesu watekula komo zafuna chikulo malizo zawonezi komo koma Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, sanka zapatikwa pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe.
Yangana yangana tiko loso yende nitiko onse ajali kuti iwe hakusunga mbele moyo alinawe chalingo pa chisanko chako ina ndika siri ndienda sika nawo bakupa ndiku bandi wanda sika nawo kuja hena ndune neta sika nawo kupalaga yuzo ndikufuna ndike nawo
Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, Chisanko Chilindiwe, saka zapatika pena za kumamba kuko Chisanko Chilindiwe.